Hey Nairobi, I'm your host Nyanga Walter, and you're tuning in to the Nairobi In Podcast.
Say she got a man, I got a girl too. None from Balisha, no Zoka, la ring tattoos. In band two, na home in Masaku, in part one. Ngoja part two, express for sika, sina curfew. Smell so nice when you lose a hero perfume. Wanauliza nini? Yo machine, I'm the owner. Mendo ni na title. Tuna bana baby, kanyaga your nitrous. Na nikikwenga wendo night nurse. Cut the lights, candle lights, set your mood, set your highness. Skiza go my timeless. I'm jamming on my song, I'm on my zone, and I ride bus. Waheri nenda bypass. I die cash, na die Binance. Interior eco fit, you nasha check it inside. I want a BMW, my lucky number 32. Malibu, uliniona wapi buda Laura stage 42. I got my fam there, man you know my business. Your business, I don't care. Rocking in the fly, it's in Montclair. Nenda speedy, I'm switching on the top gears. Turn it on air. Girlfriend, I'm a beba fat ass with a blonde hair. Girlfriend, I'm a beba fat ass with a blonde hair. Default the flavor.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio, Indos, unasikia dile scooter dead sawa. Rabo Ranks, Radio, get in tune, the best ever, 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 ever,
ever. Azira kunanga tofauti.
Ah, lazima mtu ongee na nguvu.
Lakini kwa nini before I arrived?
Kwa nini go to like banter stories like some stuff tu utasikia pote utasikia pote
kia mbele
yo you have a guest lakini you have to be the you have to be the guest but seme tu men are just punctual. Mimi imagine kama World War 3 World War 2 ingekuwa na dem wange postpone hata kurusha mabisi misuli ni misuli tu ni nitamaji misuli misuli ni
misuli
ni misuli bro misile misile lakini noma ni aje
poa
tuko tu fiti
mko mnafanya unajua mko mbeni miss unaona presence ya mkikwa hivi mkiwa record podcast bila kiherehere ya msichana hapo ibambi
like you were just doing jabba stories
na sasa unajua boy child anapenda kusikia boy child mwingine kitu anasema lakini sasa akisikia girl child anakuwa interested. Unaona kuna difference ya kusikia
anakuwa interested.
Mimi lakini mimi as for me kuna content ina come up inanibamba like audio vlogging. Nilikuwa nionanga nilikuwa nasikizana kitambo kwa BBC Radio. Kitambo jini kwa mtu hebu dawa kwa mtangwe kwa BBC Radio. So like ilikuwa kama gumzo mtaani so like wasoto wa UK wanaekea microphone kwa hoteli. Mnasikia tu your experience for those 30 minutes. Imagine a whole show just a microphone put somewhere. You just listen to the whole experience. So like audio vlogging is coming.
Wana irudisha?
I don't know. Like it's a new concept. Siku na ma concept. Sina ma plot.
Me as long as see visual, I swear I'm there.
Imagine an audio of someone camping. Like msa kuna 1 week amekam.
So tisikia hayo.
Ame record snippet. Na si video.
Amekam baje na patron pia jakiosha moto.
Sasa ndo like that audio experience is now
so,
content.
So yeye yeah, anasema experience yake like ani record.
In audio. No maybe blogs so, wanaanza kina Dr. Linda as a audio only. Can you do that kind of content?
Yeah.
It's just me. Crazy. Nana yibamba. It's a nice plot. Imagine because podcasting now is a new thing. But the time zinaendelea kufanyika ashiri wasata kupata
new. You need to come up with new concepts.
New concepts of making what you are, ndio? So like personal audio vlogs na bamba so
you mute mbele nikifikiria hivyo most of like how do you
imagine in 3 years bro wewe nika wewe ude umeenda mara nide mseleb wewe mtu wa hoteli mpara msemaenda kama Paris anajirecord hiyo shit nilikonga imagine BBC wazungu hapo anafanya hizo shit yani budango alikuwa anasikiza ngapi tu weird sana
wait
but in real sense you to shit do nimekuwa mtu mbigi saa hii
so that said it makes sense.
Ah, yes, it makes sense too. So like you sort of jabba is in a bamba. That's like what the TV is shit.
CJ, watch with it.
Like sort of jabba is the real thing. The experience, any embado. Bado mawazi week been.
Okay, now. Bado hiki imekuwa kind of chill. Nimetandika usingizi after I slept for a few weeks.
Sebu sikia hapo unasema like unasema vitu.
Oh yeah.
See, I'm just a guy. I'm just a guy. Asi nimekuwa very chilled. More compared to the others. I tried to work here and there. By the way, and then only to realize, so this is what happens. Endo mana mimi msichana hapa. Hivi kile imekuwa
msichana, you've been a girl.
Nimekuwa industrious. Why?
No hiyo
sababu hiyo nguvu yote ilikuwa telling me up that I'm going to have cramps. My period is incoming. So nimekuwa very very okay. Nimekuwa nikilala, nimekuwa niki like bila stress, alafu ndo nikatandikwa jana na period thing. Like hizo cramps. Niko like, "Oh, because it has to be one or the other." Lazima ni kuwe na attitude, simna get your part. Lazima ni throw
some stuff. Simna get your part.
Ama ni kuwe happy. Sisi wote ni watu wa kuwaka. Sisi wote ni watu wa kuwaka. Sisi wote ni watu wa kuwaka. Wewe ujaipitia hizo, ujaisumbuliwa na msichana juu ya cramps.
Hey, mi uhepa, like, you see, najipea li.
Lakini simna zijua, azi mkweli ni ati mnajua hiyo feeling. So it's either that or being happy. So I've been happy this week. Only to realize why have I been.
Madam ni like mnakuwa complicated like.
Yeah,
acha niwaambie kitu kimoja. Wasichana wanakuwa na four different sides for four different seasons. Kuna week 1
four different sides for four different seasons.
Kwa nini wanasema wenyewe ki change into different things? Kwa nini? Mbona
mtu wa explain here? Eh, sasa mimi I'm here for the hearing.
So this is what happens. You have a week whereby you're so moody, you have a week whereby you're so active, you have a week whereby you're so normal. Sasa hiyo siku unaamka kama kawaida, unatoka nje, unaenda unafanya errands, like it's a very normal day. You come back, you have energy to do everything, cook, go and sleep. Hiyo ni normal day.
Then sometimes it's abnormal.
Abnormal day ni unaniamsha hiyo siku sikuongeleshi, unashanga nimedu as in kwani tumelala tukaamka like nimekosea wapi kwa ndoto. Na maybe your mood tumekuja tu hivyo. Na uwezi pia mimi kama msichana sijui ku explain. Una get it? Siwezi waambia inatoka wapi, but ni hormones. Hormones za wasichana na hormones za wavulana ni tofauti. We have extra ones or something, I don't know. That's why you say women are
complicated.
The devil, what. Wanakonga weird.
Na women are
weird. Kwa sababu you can't, we have moods.
So ni panyanga tu wako di tukitu, unaambiwa. Mwili
yake inaniambia aje inafanya.
Unajipata tu.
Ai, sasa zingine nalia ni nini kumbe? Oh, the next day. Oh, that was what happened. I need a sample. Like things like that. Hiyo ndio kitu ilifanyika. Hiyo siku nimekatch, nimelia, niko so sad. The next day, I knew I wasn't awake as bitch. Something was happening.
It dawned on you.
Kumbe ni hiyo. So unaona si fault yetu. Ni venye tulikuja, ni package.
You just saw that.
Inakujana package.
So jana. So, Timo ati Timo. Why mezae Timo? Shout out Timo.
Shout out Timo.
So, Bobby. So, jana. See, I was coming from Tika now. Tika coming here. Nikuwa kwa Nissan. So, jiriko nimekata jiri flani ama nini. Diga hata CCTV of his own house. Asa mse, alichukua hivi tenje. Sasa una jamii nimekakanda yake.
Hapo na CCTV.
Yeah, ni chai. Yeah. The thing. Sasa, mimi nimekaa hapo. Naona mse ametoa simu, shai autorotate. Niga mingi kwa CCTV. Banda anaanza kuona venye watu hiyo wanakaa. Sasa kuniambia, this thing is so cringe as fuck, bro. Ama, nili overthink,
man.
Okay, it's double. Yeah, it's double so standard. Lazima ukuwe na double standard hapo. It's cringe, but it's safe. It's safe because as a man, wengi hawajuangi nini na happen kwa nyumba zao. Wengi sana.
What do you anata
hii? Mi ni kuambia, like, kuna reason ya kukwana CCTV na hiyo reason ni
dark. Mineza kwa na bad. Mineza kwa na bad reasons of having a CCTV.
Bad reasons.
Guys.
You know, let me not explode myself, bro. I'm in a relationship. I'm in a relationship. Like, this is the CCTV mikuwe ki trend sana of late.
But lazima ukuwe nayo. Imagine me I would advocate to actually push that bulb thing. Like, that is especially kama niko na watoto. hiyo nayo atukutu nayo wote wote, kama misi angaliwe unaangalia, kama uangalibi naangalia,
but that
property yako vini iku uko nje,
but that 1% of dark thoughts for me, hiyo ni bamba tu ya
neza kuwa triggered
zi.
Na ukipata kitu nyupe kuona uneza internet
kwa ama kitu nye zipai kuona, let's say for example kaku na mse plani kaku na mse plani aliandiko kwa James juu hapi yuku hivi ilikuwa na trend TikTok adema ata Twitter. And this nigga had a CCTV as nalikuwa natumika kwa operational kwa hizo CCTV za hiyo za hiyo institution. Mungu na CCTV kwa changing room ya madem bro.
Why?
So nigga alikuwa na record hizi ba shit nini nini
alafu anauza.
Hasa kapatikana sijui kuna ile leak like 30 minutes women just going to the shower. So stop. Hey,
so now
I'm
going to jua.
Hapo anajua. Anajua ati. I think walishikwa staff mse. But the TV like so ilikuwa crazy.
Walijua.
Ilifanya comedy sana. Ai. Si walijua.
Ndio washikwa
basi. Ili leak. Wewe imagine tu video ime trend Korea ndio alafu realize. Eh, by the way manzi yako, wewe manzi yako atumwe video unajicheki. Eh, apate ule mbaya. Ule mbaya amwe kuzusha mse. Unaletewa lawyers ni. So mse alishikwa. So sasa CCTV na ni bamba tu. Umse lakini kwanza hiyo kumonitor jikoni. Alikuwa dia ana swipe to screen hivi. Jikoni ameenda sitting room. Basi
nafanya uko obsessed. Sasa ukiangalia.
Sasa ungemuuliza kwanza bro.
Eh, hapana, ni mtu mzima.
Ani baba.
Huyo ni clear anaitwa mheshimiwa like maybe. Alikuwa mtu mzima. Alikuwa like some old guy so. Matini ni bamba kwa
na kuna experience fit. Ndio waangalie bibi zao wanafanya nini. Au ni wale wenye wako tu insecure, yani unataka tu kumpata the act. Sasa anashinda tu hapo hivyo.
Lakini unapotanga chenye unatafuta.
Ako ready hapa standby.
Na ngoja
it will come to pass.
Eh, but no man.
Mimi nimekuwa nikikuona ngoja wenye nakuwa changa kwa nyumba na kupata hivyo.
But mimi umeona je idea ya just recording an experience.
I can't.
Like, what people are doing content ya wazungu. Wazungu na wachukua content waka monetize. Sijika utafika yo level, but hao alisha ifani. They monetize everything.
Mwana venye hao wanafanya, we people fail kufikiri, we fanya. As in, patane yako katikati, then you start now thinking, hey, whether you made a wrong decision or a right decision. Unasonga tu nayo, by the time kwa katikati, utajua kama ulifaka pama ito za good decision. Kama yeah, yeah. Zafanya weni nani. Unajua pia with the fact that this white people actually copy and can I just be realistic? This white people copy and paste our things a lot. They copy and they paste it. They copy and they
paste it. Yeah, maybe then. Sana sisi tunakopi. Hata sisi tuko na haba ndo nadi.
Sisi ndo na wambia. Hata sisi tunakopi. 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 Kenyi na waki na wapi. Kenyi na kata ina kata. Unasonga na kenyi unadai.
So ni mutual benefit.
Eh. Kama huu unafanya mbona misi fanya. Simi pia niko na hizi mabitu. Niko na devices. Niko na watch. Niko na gear. Mbona nisije record. Niko na sauti.
But haba nito ni nenda fama.
Haba nito ita sell
Kenya.
Malai. Eh. Hizi tafika mahali. Copyright itakuwa strict. Lakini hizi itakuwa tisha mixi jina.
Kama mdade. Mdade. It is something.
Na ya kuna deza yu ni kari. Kwa hizi ni original Kenyan content.
Yeah, bamba.
Ya ni kari. Like hizi that's a bad.
Hii uliza meaning ni kashtuka.
Like ni mbaya. Eh, hadi mimi ni yako like what this nigga is talking.
Eh?
Wewe sasa unilisa kwa mzazi saa hii. Unajisi linamaanisha. Unapata mtoto wako hapo tu.
Dale.
Bwana kuna bari wewe mtoto. Unasema nini? Unaambia this is
kitu. Kama kuna day sasa mimi nilikuwa nakaanga na like mimi mtoto wangu najua alikuwa mkubwa kwao. So alikuwa ameletanga like mantis zake, msita zake wadogo. So like they were in uni. Mi thing ni like yura dama form mapema. Sasa ma weka amu leo niko pokeja. Zili kwa zina playing. Saku na debu dango mepata ni mba weka amu se. Eni likula bare. Like, I was really silent. I was really silent a good one.
Si politi.
I was silenced. Sasa imagine zai mtu ya kifanya
kipika ya maya. Niko mtu wana imanga TikTok.
TikTok,
I'm
going to
stick to it.
I'm
going to stick to it. nini was the thing? Alafu like manyake all sizes was there. So hiyo anti yangu alikuanga rock, like alikuwa out there. Alikuwa out there. Alikuwa out there. Una vitu alikuwa nasikizanga at that time. But now like Sheng is becoming so big, like so he was a new one a roga. Najua mimi kitambo soko wasa walikuwa na rhyme, but ile kuroga sense. Yes, he was on a roga vitu zingine crazy. Kama using kwa sasa ngoma ya kinaska.
Mnazielewa?
Nice guys. Sasa, ati ilibidi nimkatie simu. Ndio kama singemkatia simu, angenikatia kwa simu. Like, niko sasa zeleza. These katias mean three different shit. Like, wow, wazee domani anakula nini? These tunes anakula nini? Umejisikia line? Ilibidi nimkatie simu, ningemkatia simu, angekakaa wazimu. Niko like, wow, what is this? But sasa hivi sasa. But ni kachi. Ni kama baby shark to do like no shit man.
Ina bamba lakini si chicken shiba ni sawa.
Ah.
Ina shika.
Ni kombia nini? Ashajua like ndio maana ashajua ni chia kile
gani. Sana ndio tunataka nini?
Ashajua tu lazima wamshie ndio msikize. Tu itabidi tu vibe na ngoma yake.
Ah. Ndio kombia ashani kombia. Venye nakuja tu.
Ah, venye nakuja mse.
Acha sasa zingine kabla nishikanishe hook na chorus ni gani sijui bana. Ina nite beat.
I wait for people to tell me how to indio kwa rasi. Lakini hiyo ni bini mkatia simu. Na like I really laugh. Yani nikisha itikianga kianga tu domani huyu yule wako madawa. Basi yu msee madawa natumia misi jikaneza hando. His head is really moving so fast in terms of him rhyming. Juwezi kuna fikiria hiyo. Kama hiyo hii ngoma yao recent. Was like eh hapana msee anaongea vitu zingine mingi sana ingo mwanisi ni training boy
you
can't know
hana shingo
mimi na mimi mara kwanza nilisikia I wasn't getting it imagine you give a chance je mimi ndio msee if a song comes out I just acha nisikize for the ile tu nione iko aje nikasema msee anasema nini. Kitu kwanza kuwa kachi, like.
Yeah.
Ambata di kuwa kitu.
The more isikia, the more unapata hizo lyrics.
Msee, zijua anatufanya aji. His songs are so hypnotizing, msee. Atakuwa na cult following. Let me feed.
The vibe.
Ata kwa kansula na kwa tume watu wake.
But, aneza beba best driller of the year. This year, Rolanja.
But Scar may perform.
Yeah?
But Scar. Scar as an individual has really done a lot.
Sika se metoka album ya kijaka.
Wee?
Metoka juzi ya ma?
Nina ya juzi. Ametoa literally hata inyeye na okay, na hizo wa kuchas dake.
Anangia kijaka. Lakini kijaka ikona entertainment industry.
Sana. Acha ni wambi ukweli. Nikeni nime notice nikenanga Alchemist. Nasikiza nga rumba na kijalu. Ala siyamini. Hey! Huko ni kama ni hub. Yeni unakumbuka amlu. Yeni if you had forgotten, you remember.
But Abandua size is the future, I'm saying.
When they give it a name, like, do you remember what? Come here, Ayaba.
Drill Roomba.
You know, things like that. Like when I
Ati Roomba Ken.
Now, when I got it.
Ati Roomba Ken.
Roomba Ken. You should go for one.
Oh, that's my plug. So, like, kama kina za kina Castor Juang.
Izo. Yeah, in the right place.
Sai kuna
artist
okay
no
max
ana bug
gigs back to back. So udia zazisikia.
Adi za kijaka mse.
Ya tasifu kijaka lakini ya chani waake. Maelewa kidogo.
Jio kolomak.
Niko class. Line up mzimu unasikia awa siwa ni mbatu mbuz na sound rupa ni kijamuoni. Wana zimix. Na shemi na kizungu. And doing the most wajaluo lifestyle yao inaenda spreading everywhere.
But entertainment industry ya Kenya sindo tunaigrow sisi wenyewe. Imagine the context. We can't depend on outsiders. BMSG mbona na feel hivyo. You see how Uganda is growing.
Ana, I will take away talking education on my YouTube.
Ndio maana ni wasai.
Bro, hadi Ruto niwaambia tu you are making money big kushinda salary yangu.
Na ni ukweli.
Za uko.
Abelmedua au amenunua Super Metro. Kama ni brandy yake.
Super Metro. Abelmedua ni njugu.
Iko so high.
Kuna jamii wana kwambia na shuka.
Imagine una trust. Auto amebangi excess kuna
possible.
Na viti ni kubwa.
Viti is spacious enough. As in wewe.
Alafu gari ni safi.
Uko safe utafika mahali penye unaenda. Sababu niko sure hizo gari mzee hizo zinauzangwa. Haraka. Una buy tena nyingine mpya. Like ukitaka tu ukitaka ku survive like sini sako. Ukitaka ku survive
kwa sako inabidi
umechukua gari ile Then
yeah.
Unauza una buy nyingine
then unakuja wanafanya betting serious ya watu kufanya yoka like everything kazi yako yote kila mtu akua amepewa like contract yani hapo uchomi unakuja hapo ku misbehave unaona watu wanaingia kwa gari wanaizungusha wanaenda mwingine anafika na drop mwingine anachukua anaendelea
umetekova Nairobi mzima every big
group there pale kwa Umoina. I never thought about this but
pale kwa Umoina azi pale kwa Umoina
ni route za
Kitengela
mtaa
kunyembesia tu na huko Island does not have a metro
baby watu wachoka
stand by pass
hebu tumia choka
simoni ya morning saa zingine nikienda ngamboka na ingia kwa metro
so they are everywhere.
Ana sisi biko
kwa kutoka za kutoka saa huko choka kuisa wanapitia
as long as wanapitia kwa barabara
hata si barabara sio mtatu barabara sana lakini sio wanapitia pia na hivyo
lakini hata wakipita hivyo usifikirie wanakutafuta wewe wanahonga washaja venye the level na tu tunaanga kwa metro inakupita tu
kwa sababu kwa line kuna gari siku empty like hiyo kitu iko inakwenda nimesema wa
acha niombe nikisomeanga Kikuyu nilikuwa napiga hesabu ya kupanga line natafuta tu earphones playlist moja safi na kuja na snacks nasimama tu sasa hapo jeu hizo ndo zilikuwa kwanza nakumbuka tukipanga na line kila mtu akituangalia ngati kuanga memes na jokes juu hiyo line ilikuwa inafanya hivi archives inapiga sapo moja safi
was today
watu wanatuangalia tu zile za woi
nani kina nani
Kikuyu
mimi kali nilieka mguu moja alia like nili trip ile mbaya like it was so bad
and then it's embarrassing
uzuri ilikuwa kitu kama 7:30 ai ningenafu mawundi tu kwa giza pole tu kuna msali kwa amenicheka tena imagine mchana mse TikTok, wanapenda TikTokers.
Yes,
TikTokers.
Oh, that's great.
TikTokers.
Check this. This guy from TikTok.
I'm going to tell you.
Like the elephant thing at when you get thumped by an elephant, you're being paid. Like people don't really care about other people.
Like you're so sold. At your 5 a.m. bro, who tend to for the elephant
sangapi?
It's gigantic.
It's so gigantic. Yeah, an elephant is such a big thing.
Mimi zingine nafikiria anga na jiuliza anga kama u president ana mikingi.
Usijipeleka.
Bado unajipeleka kwa ndovu.
Anaona anga tuta believe his legs.
Ayaja ndiye.
Yeye anasema tukona kusema.
Gati ni za dawa baada.
Bro like hiyo thought ya anajipeleka kwa ndovu ndio ilikuwa inanishangaza. Sasa nimejambia, ile ndovu.
Mata niende
pesa. Ile ndovu. Ah, acha niende pate mandovu pia mimi. Zizi.
Alafu yeye anakuruka kipitero kiyesu.
Bari kwa tu sawa mse, sawa tatu wate.
Lakini the level la Twitch squeezy tunapati wangwe. Lakini mshu yona news inaka jokes.
Misi yonange news wate, nili wata.
News inaka jokes, like squeezy mi hata nikyo nanga headlines, yeah. I get lost, like I'm like what? Like, hata delivery.
Lakini na joni ni media inakuwaka hapo, like kuwa brainwash. Sorry, when I was speaking, yeah.
I was looking at the news guy.
Talk. Hey, the news guy and akonga na sauti tu fiti. Sasa umetaka kuna false news sijuangi.
Wewe uko tu.
Eh mimi bora ndo kama as in you articulate shit yake. I do like this is so true.
I don't know this guy.
At least tulifika point yenye crazy kwa shutdown in communication. Unajua mwenye kuna time nikiwa primary nilikuwa najiambia I deserve the freedom of speech and associate. Like so nafikiria that intense. Mpaka sasa hizi naweza afford podcast. Nisema, this is my zone. I can say whatever I want.
What a podcast.
Unatoka mbali. Mbaka sikuzi unakuja kukomplain kwa atiko. Kukomplainia government kwa forami yako.
Matiyo kitu ni risk.
Unatumia forami yako.
Yesto kitu kwa risk.
For politics. And people are... And then the fear is too much.
Yani kibe alianza katu hivyo na akienda.
Me think ana skonda tu do zake saa hii like
he asha.
Got some good money.
Alikuwa na some show ya watu ya comedy kitu sana.
Acha na YouTube. Kuna hii platform yake pia alisema
inaitwa ya Afrika.
Wangani alienda sio na maybe. Alipodunga vitu kwa like katika content kwa nini yake.
Serious kuweka vitu zake kwa as in I don't know. Me have not used that in Africa yet. But I have an account.
But when you kufungo your
account. I have an account because nilikuwa they had Wakibe. I told myself like umsa ki launch. I'm opening an account but
when are you they had Wakibe?
See your time.
Oh, your time. Bono ulikuwa?
Well, wait.
As that's mini mwanaume like he did that guys. No na like come on. I mean it's not a bad thing. Nile zenyenye like come on, I'm going to skiza Kibe your time like I don't know what you're listening to.
Okay.
Even if it's bad criticism, but you have to listen to what you say.
Because it was crazy criticism.
Sindio, you like lazima ujue lazima nisikie ndio you can crazy.
Like mimi na literally is kept babble like a kiss.
Hapana.
Ilikuwa na effect kwake.
He needed that.
Hata kama nisema fuck this shit. Yeah, me fuck this shit too much. As in yeah, season yake like yeah tu akona do. Like you don't know.
Na ujue pia media, okay, to some extent, you have, when you're in Rome, you do what the Romans do. The media expects you to be in some kind of way.
Mm-hmm.
So maybe it kept on colliding with him. The man I'm always, I'm gonna name the governor Skiza Kibe, because I need to know, I'm gonna, you're following. Yote
ilimfuata tu bado hapo.
Kila ukitoa control.
Imagine hata niko show like mimi ilikuwa this
mimi na number.
Bila zikuwa na stream. Soma tu kweli. Mimi I was so busy. Like mimi siko ngani.
There were streamers who were active and then on top of streamers kulikuwa na wale wenye watakuja lazima waendelee kubadilisha. Like unajua hiyo.
Sasa mimi niko yule mtu wa leo kibaya amesema nini?
Kibe. Unashangaa hapa. Girlfriend
is gone. Kuna boy player hii video quality. Ah ali like alikuwa ni video call Kibe. Kibe ya mwangalia, dasa videos kwa bed. Atibuda, atikoni mini demi yako.
Yes, alikuwa na best TV. I've seen that video, I've seen that video. Hey, Buda. Lakini hizo mafan calls ilikuwa zani bamba sana, cause I think hiyo kitu ilikuwa, hiyo shout out system yake, it was so lit. Cause mtu alikuwa na jiona ndo huyo hapa. Iko experience fiti sana. Hey, mtu lakini alitokea aje na best. Lafa mlela kwa bed.
Nikide. Kuna kenotia.
Well.
Fuck that shit.
Me, to some extent, I felt like he was really trying to still prove the fact that men were still supposed to act like kuna menyali kwa ngazileza. Hawezi kuna faka bibi na weni plan.
Eh, hawezi kuna faka.
Hawezi kuna faka bibi.
Me,
kama wako kwa yon list.
Me, tina jambia kalei.
Where are your whips? I'm like, are you serious?
Lisa ya likuja kupredict Bahati. Uboi zomba chachari.
Hmm.
Alipredictu wata zana na demi yake.
Walai.
Zina. Ali predict.
Mbona?
Na ika kam kupas. Like,
as in?
We saw it.
Oh, okay.
Yeah,
I feel like Kibe's platform was like a boys club. A boys
club. It was a boys club. Like, you ni kama sigara.
No man has been lit. I
don't know what I'm
saying. Kila siko kila mtu.
Mi nifika mali sasa, like, let's say manzi yangu. Alikuwa na Kibe, na utapte kitu ya kunigombani shi, as in.
Aye.
See, at least, it was a point of confrontation for people in families even. Kwa hivyo kuna msina mkono na Kibe yote, Kibe ni sama content, dema kwa like.
Me, I looked at him like,
do.
Na
kwa mbuyu kwa hapo like, this is our judge.
This is it.
Somebody said, at least I wanna say it.
Naangalia, deja kwa na side eye.
At least I wanna say it.
Okay, like,
Hey, dema kwa hapo, hey, wewe. So like that influence also was so.
But at least nilikuwa na mtetezi wa haki. Because judgment zake zinataka nilikuwa sanibu zilikuwa zina make sense. I have to agree. Venye anasema as in venye anaileta hiyo verdict na akikuambia how shitty you are, you feel like, oh my god. But it's true. Yeah, ndio venye tu hana filters.
But there's this new sensation into TID. Stiko unajua TID.
Ah, why are you passing in between my
like interview? Like, I've done that thing to Bobo. Maybe I'm concerned, like, eh?
What?
Why? Yeah? Why are you passing?
Okay, I'm looking for my phone at this point. Why? Why in between my interview? Okay, he was doing, this is the thing. He was doing an interview, and you know
that audio, so you have your phone.
You know my you know Tanzanians and English wako hivi.
They are not friends.
Let's be honest. Wako tu huku mbali mbali sana. So mtu alikuwa anajaribu hapo interview imeshika imenoga eh. Alafu mtu akapita kwa interview yake. And I think TID is an artist. He's a very good artist.
And he was
akina Lady or something. Akina Juliana, like, very good ile time ya kitambo. So see hapo, oh, this is what I think should be happening. Alafu mtu akapita kwa interview yake.
Mm-hmm.
Anga yake azinakasahau kwa hivyo. Aki alijam. Alimwambia
why now?
Alafu mtu akamwambia tu ni mtu wa boda boda. So you know, the person is trying to calm me.
Maybe that audio.
Akasnaba kaongea English. My phone is there. Simply, lakini I have to move.
Achana na hiyo, achana na hiyo.
But
Bobby atafuta hiyo.
Lakini Tanzania lazima tukua, okay. I don't know. Me, I feel like they are proud of the fact that they don't have to know English.
And they really embraced that thing.
Hey, wanaweza kushautia na English mbaya.
No, do English kwanza.
Kakuna demu ingine like video yake
kwa repeat. People like someday walisomea Kenya, that's how they have perfect English. You know, lazima tu kwetu, lazima uokole.
Mimi nanga Kenya versus Tanzania. Hiyo vita. Every time she in that, I always do it.
Why in between my interview you're passing them around?
Hmm? I hate you.
I hate you. I no, I can't do this. I have to release that video.
Bro.
It's so funny. Ah, why? Why in between? But if see any poor akoba do is a man to zakopa.
Sorry. Alikuwa Ramadhani.
Sorry. Alikuwa Ramadhani. Ramadhani.
Kwa ni Mtanzania Moria.
Hey, ni Mtanzania wa ukweli. Ni Mtanzania Kiswahili anajua. Shida ni Kizungu.
Ile leo ameangusha nyingine hapo fulani. Asije ameangusha leo ama ilikuanga kwa net. Sasa it's a new movie. Sasa kwa zile sasa alikuwa na bash msemo fupi. Akawa anamwambia ati wewe mtu wewe si ni mtu wa mgogoro wewe. Watu wa Gogoro ni wafupi, wenye liburi. Sikii kwa mic.
Kodi miziki ni challenge kubwa kutokana na sisi ni watu tuna vitu vingi sana. Huyu nani? Who is this guy? Boda boda. Why? Boda boda. Why between my interview you're passing around? I hate you. Tachelelayo.
Like why in between my interview na machamu?
Na mentrend Kenya ta kuliko TZ.
Wewe unapita? Katikati. Why can't you judge? I cannot judge the guy. He was trying to do the direct translation. Why
in between my I think yendo KRG sahi. Yendo KRG what is that sahi?
Why? Lakini he's a okay, I have to admit that he was a good artist. Kizungu tu ndio shida. Hii Kizungu ikiendelea.
Na nataka kuflora hiyo content hadi watu washangae.
Hata nikwambie even ni watu wengi alive. Even ni
Kizungu yake.
Ah, imagine
even ni content
alive kwa content creation. Like I think that would be a trend, not to make it trend. Even they're gonna pick up now.
Literally shouted, I hate you. I was like,
hey. What kind of Jew are you about?
I told you to avoid that. Na kunjeri ni na mbapo kizo mangu.
So.
Tanzania.
Bi ni kuna dilemma question for you. Mm-hmm. Kama mbili. Moja. What is that old fashion? Yenye za rock anytime.
Old fashion.
Mm. Kitu old fashion yenye. Sasa ukifanya traffic bado it's so cool.
Yo. I don't know. Like fashion kitu ya kuvaa
any trendy thing yenye ilikuwa kitambo but sasa hizi ukikua nayo but it's relevant for you.
Yeah, ukicheza video games. Yeah. Ilikuwa hapa.
Oh,
just about trend.
Hadi kuvaa, si any trend, hadi kuvaa. Anything.
Video games.
Games ni trending.
Yeah. Hey, but the video games are
sumbua. Kwa na ile joystick aki ya nani. Ilikuwa ni achievement ina, lakini ilikuwa trend kwa boy child baby sana sana.
Yeah, it's awesome. Not just as yet,
Mimi for me.
Okay.
Well,
maybe ukisema kwa fashion. Fashion si mi sema baggy jeans.
Baggy jeans nazo zitaisha. Zitafeni tu hizo zitaisha.
Hizo zitaisha.
Baggy jeans.
Baggy jeans bora na mbaya. Mwanzo kina bigi. Aye, badi sahi na.
Azin.
Like the trend, not on auto mbali.
But size people are just wearing straight jeans. I don't know.
Like asa kuni just repeat it.
Maybe my corduroy.
Really corduroy. Na corduroy ilikuwa luku safi. Kwanza corduroy ya black. Kwanza corduroy ya black na inakonga kali. Maua ni any trend. What old thing that unaweza sema? This one. Why are you passing around you matatu?
In between. I hate you in between. Hey, my
in between our interview.
Lakini at least atajachukua manyanga.
Manyanga hizo.
Eh, manyanga. Sasa utasema bana trend yako.
Mimi kama ni fashion, I think watches, because whatever brand of watch that's a vintage watch, we always look classic, always, like,
true.
For, like,
vintage bags.
Cool. Eh, nakangani kama old money, unajua feeling?
Yeah, old money.
Yeah. Fashion is for me, it starts from kitambo, so, I wonder what you are.
Lakini na ulishapenda look. Even you made a business out of it.
Napenda kukaa fit, acha niwaambie. Therapy ni pesa. Ni good feeling hata kama kuna watu wenye wanakuanga very hard bold to work. You still do your best. Nani apendi kukaa fit? Wewe una imagine kukaa fit kila siku. Hata unapatia dunia something to look.
Eh.
lakini si kila saa kuna sana kanga problems. Wewe
so bana nimekuwa nikipitia TikTok mazee, si niwaambie ni TikTok. Sasa kuna mzee fulani,
kuna mtu hapa cha TikTok na wewe mlikata.
Mimi siwezi create content ya ma consumer.
You just a consumer?
Eh. So,
unasikia?
Unataka consumer wala creator?
So kuna mzee.
Step 1.
Eh, boy bwana yako control.
Step 1 bwana.
Nikosha good.
Control. So mzee bana anaendanga ronga, ni msawa ronga. Ji anachikaribu na crocodile. As the new post video ati hi, you're on today. Boy flani, anazoo yu crocodile inaingia vichakani. Najua crocodile is a very smart thing. Kwa niya mjono wa mse?
Ya naishi.
Ya naitu aje.
Anaishi wapi?
Masa ana-identify ini tuma wanyama tu kwa ronga. Kazi yake ni ku-identify wanyama. Hey, wa Kenya tuko na contents. Ngine crazy.
Sane na kwa bush.
Na kwa bush. Ana crocodile. Anazumi crocodile. Hey,
mwuzi. Ando wana mapungi enyewe. Africa, we live with animals.
Crocodile is a very smart creatures, mse. Ina jida kutaye mtu. Itaona tu movements zako za hiyo time. Asma tu ya nakujanga hizi masa.
Bas.
Hey, bas.
Hey. Wana kuja ati, hello guys. So today, hey,
yesha
ajwa. Shafungwa. Ata uja, uja sema ata hello. Kutafuta polite.
Ndio
but hiyo video ni as hizo video ni clear then it will say karibu 1 minute hata ongei hapo tu hivi tunatoka dai natembea kwa shamba ya mse nyingine tu iko nje ya plot mse na utajua
ati utajua
eh wanzi crocodile na utajua tu
content inafaa kufika mahali kwe as in
kuna regulated
kuna
hata sinat geo ni local geo. Eh, wale local geo imeshika.
Local geo.
But they really look a lot up on weird stuff. Alikuwa anambia so lingine dilemma. What's that weird content on Instagram? Unaona guys so stupid but it's so interesting to watch.
Hey bro, me IG yangu ni interesting. IG yangu inakuwa kana things you find weird.
One stupid thing ni interesting kama video kama gani? Kama cut videos. I feel cat videos really impressive.
Cat videos, baby videos, dog videos.
A baby videos na hapa.
Mimi acha nikwambie hawa watu wanakanga wali. Wale watu wakupa algorithm yangu hawakwangi mole babies.
Wamenyanya.
Hey, wale watu wanakanga
za zime.
Na mpaka pia.
Na kwanga hapo. Other than that, as in, niko na pa videos zingine, as in, weird shit.
Eh mimi kuna nyingine sasa kuna paka na follow iko na camera hapa kuna paka ni na follow bro sasa imagine the owner of that cat ameka camera kwa hiyo bracelet hizo vitu zitakwaje necklace hiyo necklace flood paka tunaendelea na paka za siku nzima like death thing is so weird but it's so ajana eh farsta usiku ningotoa kwa nikotoa like eh paka leo imeenda kuona ile dogi adiende daktari mahari unapata kwanza ni mapaka zikuna maisha atapata ipaka imeenda kwa how next kuita mwingine alafu kishaita mwingine anaizenda maraundi zinaenda kwa dustbins zinaruka kwa mabati nini like hey, wazungu walishamonetize everything then I go show me don't know wewe imagine uko tunapaka imagine uko unapaka kwa hao ni vacha tu kamera wewe si unaweza tumbele zako
that's a very capitalistic
kind imagine umeenda tumbele zako umeenda tumbele zako bobi you know pata kuna feed uko na feed ready ku edit ku post kwa Kenya waone like
paka kwa mimi na tuko
eh kwa hiyo iko la wewe ni hapa paka ni content hiyo content ina nibamba I don't know the name of that cat mushi ndo kuti post kwa insta story jua sasa utaona eh kani msile ameamua kwa nini but ni content ni bamba nyingine nyingine ni original sources of memes kushona ile umeona meme lakini jipa leo mimi imetoka
low quality nasi kuna camera quality.
Low quality shape. Means.
Ayayayaya. Hizo ndo sasa zinamanga zinamamba. Zine watu wanaitanga huku Kenya za kienyeji. Zile za Philippines. Zile zinyujuangia watu. Enyewa wako sawa ama wamechizi. Ama ni comedy tu. Ama wako tu na uko. Hizo. Zile zine camera inafanya shake. Quality hata si 4K.
Quality ni 128.
Hata si 128.
128.
Iko low. Hizo zinamamba.
za quality vibes.
Hizo pia zinakongaza.
Haya, lakini Joe algorithm itatupaka. Mimi baadaye nitajipea break ya TikTok.
Jipatie bro.
It's important.
Kwa kama mimi.
Wewe si break. Hiyo hapo ni divorce mzee. Hiyo hapo ni divorce. Divorce nini? Because you never married there.
When you're seeing when it's TikTok, you're seeing. Acha sisi ndio tuseme divorce.
Mimi nitakwacha na TikTok wallahi. But lakini hizo cut videos I'll not give them. Like you paka in a very interesting life. Na iko na clean friends. Yaani paka paka ziko na classism. Kasi paka iko hapo imejudge kingine kwa takataka huko. Niko zile za simi imetoka kwa nyumba nyingi kwa matakataka huko. Like una new paka ni chafu. Sasa imeenda like kuzione una paka ni chafu, ikae paka ni yahudi. Sasa paka kijani imekaa mkuigotea.
Kwamba kwa mahali.
Sasa iko na hali kwa ghetto sasa.
Mama mati.
Paka iko na hali kwa ghetto mzee.
Wow.
Hey, I think that to pay his account to show like na ni babanga sana. I don't know if someone knows that. Yo page and tag to your Gina.
Well, that's where we're in awesome places in social media. Kama una follow mpaka cut.
Cut bro. Hata kuna wengine wako na kuna wengine autistic people who are chefs. People wako na autism like, but they are chefs. Bro, hata sijui wanaongea nini. Hadi mati ndio nikuwasikia hivi. Bado napika wana DC and millions of likes ziko tu hivi. Eh, music content. E-content now at wezi kwa. Bia na penanga Kenya. Nasama Kenya tunafole yengi only one thing a lot.
But is this lady who cooks na mwananga? Oh, mwanduna sana.
Okay.
Kana pichanga. Kuna mwananga. Like, kana chiki gizi kujuza food kwa quad ama kwa maizo. Mm-hmm. Anazia kapo like ya wastage and things like that. Alafu wanapika. Alafu wanapelekea watu wanapawa kwa street.
Wasted food. I think shona.
Like, you see how you like. Food has not been eaten. There's like a video first. Yeah, when your food in a hunger to waste it. Come
out
from
a
restaurant.
Leftovers.
So now you're feeling, yeah, oh my God, it's a play like that. I'm letting you then about
who
them and pick up from scratch. Now have picky because food. You know, there's a food. You know, mama, where to say a share. Zile kubu wa zile.
In Kenya.
Anatumia hizo. Anapika, anapuwa naenda, anazipak. Zulu kwa makontena, anapia watu. As in, at first ikianza uko like chakula yote inamwagika then unaona like anaivibank like anaenda na chukizo zote anazipika from scratch as in kama cooking edition yake lakini saa anaifanya hivyo na apiki chakula kidogo kufuria za sherehe
so
hizo ndio anapika mapilau
pizza anachukua recipe ama
anachukua recipe anakuwa na ingredients better
oh.
Okay. Na si better at least kwa moja mimi hata nilikuwa nashangaa how does she make it for so many people. And then it's that she's been cooking for a big family. Unajua pia watu wana.
Eh, wanashingi.
Ah, wanashingi wamejaa. Au shtuki hata.
Unashtuka nini?
Mimi nashtuka niweza watu watatu wanne. Ukienda sana watu 10.
Eh.
Kuna hizi my estates kama za Doni.
Eh, Doni watu wana. Kuna, wanashingi wengi.
Eh.
Au ria.
Au ria ni ndio.
Unashangaa kila siku wanaishiwa hizi nyumba kubwa kumbe. Wanataka space.
Madiko tu sawa.
Na ni tradition anyway. It's their tradition to be together as many people.
Kuna kuna nyingine usembeze. Kwa leo niko nachambua ma TikTok videos. Baada hata nikichambua tu juu. This is the first episode na feel kwa season 2. As in nimekuwa na break. Baada sijakuwa nikipost audio episodes for podcast, nimekuwa nikipost ma playlist.
Oh,
mate. Playlist
zina bamba.
Kama nipost ma playlist, maze.
Imagine zina nisukumanga, nikifanya kazi.
Mi playlist yangu ilianza kama joke. Lakini nani playlist yangu sasa ni kama 4
hours. So plug playlist yako. Ati 4 hours playlist ya Spotify?
Yeah.
Wala.
Hata ni kutuwa confirm, yeah. Confirmation. Are you ready?
Drum roll.
Nine hours.
9 hours?
Kazi ni kurepost tu.
Yeah. Nazi ndeza katu kwa nini yangu.
Mina unda na mix.
Okay, me I think nimepata. Kwa hii playlist yako, alintumia kama hindi inaanza. Na inabamba.
Kini mwibi na honga mzungu. Like yu kwa, amependa mungu mazawa zunye.
Mzawa zungu waje na nikuwa na kina coffee. Kama coffee, soda coffee.
Si coffee ndi
zungu. Kina whisky.
Si yao ndo wazungu sasa. Like.
Unataka kuna zidumani.
Azim, my local people.
Unajua masa zangu ni local content a lot si sana.
Ngoma
ya trap ya wachinko msee like na ni trap wasiona trap
masee
K-pop lakini sinema ngoma za mapenzi imagine gangster Chinese people like ma Chinese wako na maona
niko
sababu ni yaba uko na very specific people in Kenya that actually do like of and ndio hiyo yaba like in my acha hata
so yaba is an artist
yaba is an
artist
so Kenya rumba like rumba artist hiyo ndio genre yana
ana passive
yeah and he's an urban rumba like hiyo so at least hiyo
I tried.
Like literally iko Spotify rather ukitafuta City Express ni haba ndio kwa hapo kwa nini hiyo logo yake na mimi ama waamini
ni aminisha
sindio hiyo not yaba
Kiukweli, hey guys, okay. I retrace everything I said. There's some hope. There's hope, guys.
Nito yaba.
Ndio yaba. Kwa hiyo ni kwa hiyo logo.
It's yaba.
Yeah.
Niko na mtu anasikiza sasa anaitwa Gomito Freestyle Mimkisi plani hapo.
Mhm.
Sio ni tu aje.
What's the one genre of music and you always expect watu wa kusikiza?
Wajui nasikiza.
Like, ikuwe kitu unapenda kusikiza?
Watu wajui.
Enye ni mtu easy expect.
Oh, but it's that. So most of the time.
Unasema.
But it's that. That's what guys are for me. Because me, I really listen to a lot of content. Yeah, music. So like, me, I'm usually napendanga production part of music. So, of late nikuwa nikisikiza original kalesa kama ngomi metokea na wame sample beats jui gani ndapta yu biti mesample hiyo so hiyo ngoma ndiyo napata nime vibe na napata kama ngoma hizi ngoma za Kenya sayo maridi msi zima sample
zota zota si zote ndo
hafo zopi kama hii ngoma la this week at African list kuna wakonya mpanya wame sample so like ngoma hivyo hivyo na musikiza inapotakana sikiza ma sample kama Kenyan trap sahi Kenyan real wana sample Polish music maji people from Poland kuna producer tu wa kulangata na mwa producer na hiyo beat ngoma so natapangeza ngoma za jamii tafuta huko so hiyo unasikiza mashanga opera mtu anasikiza opera producer anasikiza opera anakuja na trap
but ma producer anasikiza
AMC
for sure as in our want to wa so diverse music baka sa zingine you want to have that discussion with them lakini hawa wamefanya
wewe uje kana producer usikize msana sikiza nini uko like msana sikiza nini
tolezele bwana to
yeah ndo adosa to hiyo ngoma msana sikiza nini
anaenda kutafuta
imagine nime interested in that way for a while side ko like ndo mse amedi ato beat hapa hiyo ni bamba unapata sasa hiyo ngoma na kwa kali
sana
kama Brooklyn Boys, most of the songs of Brooklyn Boys ni sampled ata Russian music
ata sauti soul
Russian music, imagine producer lisikiza hapo Putin akiimba
mimi najua ndio hits nilikuwa nafurahi ngoma zote za sauti soul Because after you go to another album, and then he just picks random, and I pick to random. Because I'm not really sour. You come up with sample though. Could you music or something?
Because
it's well. But copyright is important.
Yeah, copyright is important.
People their deals.
Mimi sasa kuna msia anaitwa GTBMZ. It's a Kenyan, it's a Kenyan MC. Dope Kenyan MC, yani.
GTBMZ.
Wow, ninapatanga tu nasikiza the young people in the industry na feeling mainstream artists nakuanisha wasikia sana
mainstream artists say that whatever perception tu kwanga na yo ya mainstream kitambo ime fade away, we need to accept ime die. For me to know an artist is cool right now, yani isi lazima hata aende kwa TV. Juni watu wangapi say that tuna watch 10 over 10 as in nani hata ana watch 10 over 10 no offense, ama the trend, ama okay, streaming
tazapata kazi yuko bana.
As in, lazima mainstream uanze like from scratch, waku site, ndo ublow up. So unaweza blow up bigger, bigger. Inakusaidia tuna advertising na marketing. Juu watu wengi wakikuona pia, watu wengi wakikuona pia kwa TV. Yani wale watu wengi, imagine mtu wako salon. Ya tayari sikuwa kwa na jowe ndani, lakini at least kenye unafanya ina kwa mtu wa salon, nika hata ikusahamu.
Hata ikusahamu.
Hata chukua zima ulize, uni nani?
Aji.
Kwanza watu wa mashinani. Ndomana maybe audio is nice.
Audio is nice, lakini...
Sikizwa ni pasta.
Aji pasta, like, ndo mtu wa take time, akusikize.
Content
yako.
Unaanza na hook.
Say kukonvince watu kusikiza mziki yako yuko wa noma. Yuko wa crazy.
Guys, I can do this. Otomi, I'm talented.
Watu mikuwa upcoming kwa wae.
I'm coming.
Hey.
Ndio mimi ni nafanyanga mtu ashinde kiwa upcoming. Ya una nyota tu.
Ah, kuna cha una nyota. Sisi time yako itafika.
Kuna watu wenye time yao ifika.
Imagine mimi I started art in high school. I've never done art to the point of the kuja ku. As in ati ile like ku blow up is not a biggie. But I love doing this shit because I started doing it at a very early age.
Mm-hmm.
It's a matter of just being the creative. Ikikupata itakupata. Maybe hata you're not ready for fame. Wewe utaomoka alafu fame kulemee. Unataka na fame.
Aki wa lie.
Wewe imagine unaweza tu. Imagine ushike tu doni. Swarm of high school kids wachaa ku roam up. Msata ujui unasema nini. Hata ujui unakuambia ase nini. Ujui kusema kitu niweza bo. Na everyone is on camera mse.
Walai, uweza bo. Alafu wakuja wa
itali. Hey, your family.
Tena uwaze ya ufikiri uta apologize aje.
So like doing it like for you as yourself as a passion yani. So good. That is why futa. Hadi sayo wasa uchiza futa. Hata kama wendi KPL ama wendi.
True.
Mse unajua utatoka kwa hii blog.
Nazimi
kumpasho. Hathari nubai kwa hii blog. Hathari niche, ini cheze.
Hathari nubai inahukipi.
That's why big creation yu mupanda produce. Dima, I think it depends into all your content. And that.
Nangayu pressure yako mbuka. Kukuku mainstream.
Hey, pressure mainstream is crazy. Hathari mimi kuna times. Kuna time like we were at the peak of what we were doing since the Kambara Bonus Radio. Yiko 2022. So crazy.
You know, to
be honest, it's a lot.
Meeting with like this whole thing, I knew Ramoran's radio.
Yeah.
It slapped me when I had it also come to the whole podcast video. Like, I was like, what?
When the band would do that, it,
Yeah, I love kidogo ni kangalia pale kidogo numbers. But I think when we did the first one, kangalia pale analytics.
kuna
watu waliozali
eh tip tena
comedy fashion kidogo basi inahitaji kuvumilia.
Atendi kumia na mimi
asina hapo. Kwa nini unajua imagine analytics zako kila siku zinasema 321 yani hadi unashanga hey, till when.
But you know,
I
want now to catch a new audience. I don't know why, but right now, come right now, high schoolers have been listening to our shit. Sorry to every high schooler listening. Waso akiwa home,
hi.
Watu hii wanasikiza content, like, for real. Mm-hmm. So, najiuliza, why should I not go to that market? Do by the time 5 years nafika?
Really?
It's tapping into a new market.
Nimekuwa kwa matatu, nikaona watu hii wako Garden City. Mm-hmm. And then ni watu wa high school wa identity.
So kuna maforms za hata usilikuwa na zako.
Kwa ngoja, ni kuna ni wengi nikajiambia wa hawa wote wamekuja hapa juu ya like
hang out.
Kusikiza mtu mmoja au something to za hang out. Lakini the level that which wako excited niko like eh hawa tu ni wengi. Like ni wengi Garden City. Niko like in the crowd. Like hiyo tena ni niche. Yaani
it's a niche.
Hawa watu wote kusema like wanakusikiza na amini. Hizo numbers zina make sense.
Hata si atajua ngiwa watusikizanga. Mia na misi postingi kwa WhatsApp.
Ah, lakini mkuna bamba. Yes,
si postingi kwa WhatsApp.
Wacha nikuambie.
Bobby, mia na wewe usha yana tukiwepo. Atu wana postingi links kweli.
Nenewe wewe.
Kwa postingi link.
Uyu, ni notice kwa laptop. Azi mwafungwa hivyo na una tab.
Kwenye kwa simu usikizwa
re. Tab open, unangalia. Sikila siku tab open. Next moja, hey. Tukaanza kuongea. And in my head, nilikuwa nisha bo. So I thought, oh my God. Any site mwingine serious nini only to realize founder vija niambia story miss kuna create was that big until I started looking at now kwenye nimetoka venye inafanya kwenye hizo hizo siku zote nilikuwa nasema ngapi hata mko Kenya
atuko Kenya
hata labda mko based in UK come I can see you guys acha ni
waambie but people don't know
ah say wako tu they are chilling with you somewhere kwa kona pale
imagine people don't know us and they know us at the same time but day to the end of event na timo shout out to them like tuli shout out kwa podcast kwa sema sawa okay imagine people came to that event and they don't know us like ourselves yani tulikuwa tu but ilikuwa tu sawa. But me nasema, shout out to those high schoolers who are listening. Me, I don't know.
You're here for them now.
I'm now here tonight. Yeah. I want those high schoolers. Ata kama nikipata rende ya watu kama like a crowd of just, ata kama ni wasi a punch, serious. Mm-hmm. But my people, a crowd that can pull even an event for like, okay, kama ilesi kuna what 500 nesa call. Ata pull event ya 200 people. Mm-hmm. That's a successful event. Wasi, so ni wengi.
Sana.
Ina given a ground.
Sinjo nasema, in that case, so like, right now, talk intentional about everything. Kami nimeamua kuwa intentional about it right now.
Okay, that's nice. Actually, honestly, I don't know why, but when I was coming with a matatu, like, nikikuja kwa hiyo matatu nikiangalia watu hii, hiyo thought ili cross brain yangu. And then I was like, hiyo ni kitu hata naweza faa kufikiria ku execute. Unaona hiyo feeling yenye unafikiria kuna watu wanakusikiza. Kisa wewe uko na mpaka hiyo crowd.
Hakuna crowd uko nayo.
Acha niwaambie uko nayo. Wewe hata unapoanga pale ukirepost. Wewe ana reposting vitu niko like.
Mimi lakini si kwa page yangu, page radio. Mimi ninajua mimi niko corporate.
Nikuongelelea naongea kama labora.
Sasa
unajua kama labora. Sisi ndio nilijua bali. Unasikia ni kweli? By the way, tuna watu hawakujui.
Watu hawatujui mzee. Hatujulikani.
Hata Bobby.
Hata Bobby hajulikani.
Bobby labora kando. Walter na labora kando.
Lakini tukwenda.
Niko na brand mzima.
Lakini
at least mnafanyia brand kazi. Hiyo kazi nayo mnafanya kazi safi. Someone has to tell you every day.
No one should know. Mimi napenda. Mimi, I think, I was an underdog from day one in my life.
Eventually, you still do.
Imagine.
Eventually.
Imagine. I.
Hata mkiwa aje.
Nikiwa primo. Nikiwa primo, tuchezanga ball kuma. Sato kwangizu matimu za kena za prime kia
hizi. Yeah, na msaadu.
Tuchezanga ball kia watu hii.
That was
as in you could be shining like me was one of the best players in my season that 4 year season I was one of the best players your time hadi futani nilipeleka ngai school but people didn't know me ni tu wasawa hizo teams zingine wanajua eh ule kijana lakini ni
watu wanijui
do mimi niko chuo niko tu nikiwa nitoka tu hivi grao eh I had that parent mzee kwa nyumba kijana what are you doing outside
kijana. What is the time?
Eh, kaa kwa nyumba. Me I participated a lot in umoja activities, but people don't know me. Wimi was October wale ma. Ambeta, nimi realize madonda. mabeste zangu wenye nilikuwa mabeste kitambo hadi matag na hadi msel kwa tag, but hey, we have good connection. Je, wewe antelope anatembea kwa a swarm of crocodiles?
Hey, hey, yeah. Sawa mzee, sawa mzee. You know,
hey, but your time ni kwa tu.
Where's my foot?
But your time, but umo imechange. Walikuwa wanaongea Bobby your time inasema entertainment industry ya umoja imekuwa crazy. Imekuwa crazy. Eh, nimetembea Kangundo Road, ma club ni mingi. Na ni big establishment.
Na wewe unafanya kazi.
Big establishment.
Kuna yeye gungu hata moja.
Kwani wazo wanakata aje maji? Like it's a business.
Huko ndo ile like saidi umoja ndo the one place yenye mimi niliona kuwa ifungwa saa ya COVID. Ushaona place ifungwa?
Nafungwa aje?
As in hey, dum liquor store unafungwa unga tu hivi kwa yako. Like ilikuwa very interesting sababu watu wengi wakiona kwa social media watu wanashikwa. Niko like kwani sisi tumejua home. Au tunafunga tu kukata.
I'm going to go to the house.
You are doing it for the for the leak, I'm saying.
I think it's a good place to put it after.
No.
To some extent, imagine Kukua cooked up the whole day. You can't go to work. You don't have anything to cook. Can't go to school. Yeah, you go to work. You want to come when you when I'm to work for the whole day. The whole day.
kuna theory nilikuwa nasoma mahali hasa kusoma like nilikuwa nasikiza sawa kwa nasema ati like kama uko busy unaweza ona episode moja every day but ukiwa kwa nyumba uweze maliza series mara moja.
Bongo.
Like when you are lazy, I don't know, mbona hiyo it makes sense your time, mbona sijasema vizuri?
It makes sense.
But mimi kama ji explain like unanifanya sahi. Binye sahi wewe, uko na schedule, wewe kama sahi uko job wewe Bobby, you are at work. Uta make sure umaliza series, despite the pressure. But when you are alone, you are lazy to finish a series. Mimi nataka siku, nataka mwezi mmoja zimaliza series moja.
Mimi na feel
like I don't binge. Kuna watu get your point.
Don't do series at all, na kuna watu they do movies, na kuna watu wanafanya series seriously. Unamaliza hata kanisa.
Atuna mimi like nasema ati kuanzia tu asubuhi hadi jioni.
Yeah, no, you have to watch kesho. Let me tell you, they exist. Nudge, wink, wink. Tunamalizanga mpaka asubuhi.
But mimi upatanga na malaza series after 1 week, like for episode 6. Okay.
Hiyo kitu ni kitu ya dakika 5.
Naona series kama Papa Sherandu na mse.
Hai.
Una leo moja. Kesho una ingine.
Unaona
hivyo ya papa ama unaona kama Maria ya Citizen?
Hamna suspense.
Unajiambia saa 2 nataka kuona kipindi episode 1. So like
you have... What happens in episode 4?
I'm going to go to the Binge.
I think we're obsessed.
No?
Binge
movie. I don't
like, binge now. Like, nilikuwa na zimultitask. Na watching video nilikuwa sijui ya huu Robin Hood. Alikuwa nituwa nani? Kasukubu jina yake. Mtu wa Arrow. Mtu wa Arrow.
Arrow.
Alafu, he said, nina nguwa Vampire Diaries. He said, nina maybe Devious Mates. He said, like, nilikuwa na binge watch.
Mimi ku binge watch.
Episode moja hapa, episode ya tatu hapa, episode.
Mimi ku binge watch. Mimi ku binge watch for me is that, you see, sasa mimi, I can watch, if, let's say, today I'm free.
At the same time.
I watch like 3 series at that day. Najambia, no, episode 2, Do ni catch up like as a collection.
Ndio zisiishe. Unaona sasa zisiishe kwa sababu unajoleza mbali za saa 10 asubuhi. Sasa acha nibembeleze.
Ya kubinja unafanya nini? Kuna time inaanza kuboa.
Tulikuwa tunaenda kubaniwa. Sasa unasikia hapo ajamaliza. Ati hata ijatokea. Narudi na jam.
Eh unajam.
Acha nitafute kitu kingine nikingojeanga.
Hey, but hey,
at least uko na movie tano uko na stock.
Yeah. But then a plug wasema my show max na Netflix accounts. But as a fee, yeah, at a fee.
Well, like, how much?
I'm just charging people like, I want to charge. It's like a kama 600, the premium shit.
Baka ili abole?
Premium. Msami ni plug, mia misa ni plug. So, it's a good thing. Mkitaka bana Netflix mnisho. Ata yu nae nisikia.
Netflix,
Netflix, Showmax.
Showmax.
Yeah, yo, tijuka yuko na premium, tijuka na premium league. Jana Premier League, but ni premium Showmax.
Wala.
Hey, mi kwanza connect na mbama Showmax sahi kama njoro wa Uber. Like, hey.
Na watching Showmax very, very.
Minimal.
Yeah, no, I have to. Because, you know, I'm all about African culture. It's one of my reasons for even doing what I do. You know, like, as a person, as a lesson. So, like, lazima ni watch. No, ni jweni ni hapenu kuinje. Kama movies, kama click.
Click, bang.
Hapana. Ingine pepeta.
Pepeta sija kuna. Pepeta ni msimani.
Pepeta is such a good series and it's very informative on what happens in Africa. The thing is, it has the same narrative and storyline as what this Netflix movies have been.
That is your opinion, ama that is a common opinion.
It's
my
total.
Mami, hapo bado.
Eh, sindo nasema, whatever in my head is there is that maybe if we watched more African content, like what is put in Showmax, then tunaweza endelea ku build up na industry yetu. Because Showmax is very vast, diverse. Like, ata Kenyan movies unapata huko, kuna wenye unaweza relate, unajua mtu mwenye atakuwa country ingine, unaweza relate. Then, unaweza kuwa auto-generated. I won't give ratings, but the movies in Showmax are kind of, in my opinion, the African movies in Showmax are kind of the way.
But sahi manze.
If you plug them, they show
up. Mi nakuwa na plug wa se.
Na watu kikina.
Afro Cinema YouTube. Ah, se huu ni bamba. Unanja Afro Cinema YouTube.
Imagine
ni kwa
na Afro Cinema
YouTube.
Nimalize ni YouTube. Netflix nimalize sasa. Tendi bani wa sasa. Lakini ningeweza part 1, part 2, part 3. Yeah.
Ah, but.
I watch all movies.
Showmax ni na bamba. Showmax ndo ina bamba.
I watch Showmax Caucasian. Not a Prime Plus, lakini Showmax ni fan. Showmax ni kijaribu.
Mm. Ai. Mnipe pesa yenu bana. Wewe unaye nisikie nipe pesa yako. Acha
niambie. Ah, sasa ni bana kumarket.
Mimi napenda Showmax personally. I could pay for Showmax.
Eh, mimi but I want. Nikutaka Showmax unani show. It's either unitext kwa WhatsApp, hiyo namba kwa bio ama eh.
Namba ni ile ile ya kutuma.
Mi namba ya biashara ni tofauti. Face 5 patikana. Pochi na biashara. Pochi kuna kurivas.
Niyo tu wati kupati ngi option ya
tisini. Yeah, hiyo ikisha
imeenda.
Imeenda? Ah, you wanna say notice. You wanna say notice. Ah,
oh,
today notice. Today notice your shit.
Once you transact,
it's done.
Amen.
That's some dope shit. That's some dope shit. That's some dope shit. I believe I to me I'm saying pesa asubuhi.
Hi.
Miku na time ile na ile nisha lipwa. Payday imefika nikaanza ku divide, nikaanza ku delegate my finances where they are going. Eh, nikatumia kila mtu kwa hiyo kwa what I was supposed to send, ndio? Mtu mwingine sasa nipigia anambia, "Eh, haijafika." Naambia sasa malizana. Haijafika. Eh, kucheki. Eh, Douglas Kimemi has received. Msali sasa ni block, bro. Eh, lakini msali kwa so fast. So like ili ni kusumbua sana akili. Do you realize it's kama after one day. Eh. Mimi alipata dona alinyamaza.
Mimi
sijui amechinga. Eh, upa pesa fulani. Lakini wewe unaweza hata mimi nikipata fall hata mimi damdandia. Jora mimi ni mlamba. Oji lambo na hiyo story.
Geometry
5G. Kwa sijui Mohamed. Eh, ni kimemia, wewe kimemia.
Alikuwa tu kwanza ana sauti jina ya post post mimi. Aki alizima immediately. Ndio kidogo safari popote nasi any pasta na mapenzi.
Eh, tumeongea sana. Imagine we talked for like almost 1 hour 30 minutes. Eh, let's go and eat, bro. Me this is my first blog. But imagine I'm serious about audio blogging. Say kila mtu is doing podcast. Everyone wants to talk about something. Me want to just do my life. Kuna content neza post.
You know there's a difference between being auto-generated na kuwa nini?
Napo kuwa?
Like, yourself made kitu unataka tunafanya like kwa tu wewe.
I be my own marketing scheme.
Eh, like tipati yetu yoko marketing scheme. Mina feel ni kama if you went with who you are right now, it's better than being auto.
Hey, ni sawa tu.
Ndio maana I record podcast weekly kama kitambo. I record when I have
to. Like, thank you guys. This is Belinda and welcome to Raboranks Radio.